akpọtara m n'ire gbago ụlọ nnefe a na-eme tinye mụ n'iru oche eyi n'ezie na ụmụ nwa mgbanye ka o mere usoro ndị ọga akwụghị ego nnakụ soro n'ụmụ mụrụ eke na-ebujele nwa ezudo omegolu m ivụ okwelu na si na akwụghị ego nnakụ when God gives you a testimony, akwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-emepụ n'ọnụ enu, tupu akwụnyego gị n'ọkụ. Tata ọ bụ wedịnị gị, nwanne m, akwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-asa moto ọfụrụ gị ka ị na-ekupụta nwa. Ị nọzi n'ọkụ na shine dị ọga. Akwụnyego gị n'ọkụ.
Akwụnyego
na high tension kọkwa ire chi gobi. Ebu bu oche gị o n'ife a na-eme. Nwanne nọ na dị egwu, ụwa gbalịgharị. Onye ike abịa ka gị ewu nwanne m. Nwanne nọ na-agụ akwụ ehi. Adịghị ka ibe nne n'ụwa m. Nwanne nọ n'ebu alili. Akwụkwọ gị n'ọkụ n'elu ụwa inwelu batrị. Ọ dị ka ya nwa nwe. N'ọgbọlọ batrị. O nwere mgbakwụ pụrụ chigobi n'ọkụ. Nnebebe. Ọ bụrụ ọsọ na mgbakwụ pụrụ n'ọkụ fatufuru waya m. Frozi mụ waya m n'elu ụwa nwe bakwụ. Ezudo n'elu ụwa wee mee mma n'ezie n'uche ikobi.
Akwụnyego nnakwụ.
Oke mụ ole ma mmala ọkwa
mbe.
Agụmọ ya eje ma nụ ole nụ.
Akwụnyego nnakwụ.
Ife n'onwe ya o. Saliba, egwu asala ọkụ.
Amala kali
gwanda mụma.
Amala salada
gwanda mụma.
Amala kali
gwanda mụma.
Amala salada
gwanda mụma.
Amala kali
gwanda mụma.
Amala salada.
Soro fue. Asi no kwa di romu mani sinu. No musi si fagetu. Mano nye ti melu eze nenu. No mbo nyavu ge chi eze. Ndi mbu ne jena jugari eze na mwa. Na te boku ge si munite. Kafa kupo nyavu no kutu fue wa ya ya. Oki weba na duzi nenu. Onye na kọmiti rọ n'ife vandeme n'amali ego ego vandelie. Onye na-ekwu okwu n'enu ụwa bịa na mmezu ma bụrụ ọnwa ezu n'enu. Jizọs eprubugo hara n'enu onu n'ezie chikobi. Oji chukwu jibe n'enu ụwa ka m na-ekwu. Timu na mwanya ọkwụ ego m na-akwụ.
Baba Silike.
3.3 years.
Baba Silike.
3 point capulator.
Baba Silike.
3 point Oyisi.
Baba Silike.
3 point Indibulakwe.
Baba Silike.
3 point Krasafwe.
Baba Silike.
Wafanyelikane.
Baja Baba Silike.
Kaburila. Nankwane wiyokanyi welisyonok. Na zone 8 yo, shop 149. Anjeze na labanenu wa jesu tondogu. Isi gotwe. Oke chuku mwanya meri honye kwero nyama. Lilu kiseje. Prince of Africa oni balonaku. Boyo na kuye vunako. 7 Star General odo. Managing Director PC Go. Musical wadwo ni balonaku. Ogandi oga na musical instrument. Itaba kasima na musical instrument. Maka George V.
Choba PC Go.
Maka Club V.
Choba PC Go.
Maka Occasion V.
Choba PC Go.
Political campaign.
Choba PC Go.
Iwe pariki kunye go na kanto naba. Mbafya gige bubuzo we na do begi. Ayi we the fast delivery. Name it legit. Okasi makany in the lepisi go da kalige. Singing a balonaku.
The
name of Muyagi. There's the bomba immobile. Missy Sinora Yapere. Ababu mama yoga. A mobi go dim boy you can never. Lola Furu di ananya. Sina digi jingwewe maka.
O jingwewe maka.
O fustika malo sisi nebo.
O jingwewe maka.
Mr. Chide Dwende Kamunewu. Managing Director. Godide Dusis Global Services Limited. Ugu Langwo Hosara Kisieje. Nebo yi state ye. Akana Lulani. God did they do see memory card? Katamani na memory card.
God did they do see?
Come with the relative virus.
God did they do see?
God did they have your own and no
one is a walk?
God did they
do see?
God did they do see memory card?
God did they do see?
Sini wapuriche.
He must memory card.
Worldwide, Alaba Buranchi. Toba chukwe meka guke.
Babire.
Bumire wanu na kateza.
Akaranya babire.
Wabele umabuike. Nake ibaizwa. Eko neli gune.
Akaranya babire.
Madiga wengkrisi bin Alaba one kenemi. Deni mako gandhi oga fengkrisi odobu. Tesini vanyi krisi onyuma. Kobi udogo ni wanga na jigo bi kanayo ye wali mere fa akuye gogi na ku
akuye gogi na
ku ajoba bisi jara o ani na fungu wana fwezi agu CEO Apple's Board International Limited yo no make na galanya. President BFC Kamunabo. Go service football club no kalaka. Oji transfer mo.
Oji transfer mo.
Edu go kisi aye.
Oji transfer mo.
Boku ne di finish ya.
Oji transfer mo.
Eko ka maka fone.
Oji transfer mo.
Chama no di na chofuma.
Oji transfer mo.
Musoni black ikedu dija. Hey, oye de kwego. Tinubu kamu na kohezi ayi. Ojune mwago wang. Okandi okana phone accessory sudoku. Ni Basilike yi
Ina ma fuma
Koni black oli la nubo penyo
Yobu sani black
Yeko jaba kodu more
You ali jagaba
Jagaba nuka na kumorez
Yobu sani black
Sani black
You ali jagaba
Kokwe fi ni me Jesus Rabiago Kokwe fi
Kokwe fi
Linus of Hotile Ekenemi CEO don Linus Invest Tonight Limited
Kokwe fi
Ilari Afudimpa Inu Isiego Anu Mero Mio One of Isuofia Kokwe fi ni me Jesus Kanta for My girl, Mrs. John, Tierra for delay. Why you might be the Akanako? But does Yaku do? Aku Yaku Naku,
Aku Yaku Naku.
You back in one man at China,
one man at China.
Who come for Chris and Nikalaka? Managing director, Secrets Global Limited, Kanako, Mugalanya. Wọ́pẹ́ fún ọ̀nà sẹ́sì rí síkì náà tó láyé. Wọ́n wọn náà kú náà yìí. Wọ́n ká sáàtù Anambra State yóò kí sí ibi ọ̀wá yìí.
Ọmọ tiwẹ̀ tiwẹ̀.
Ọmọ àwọn ní ọ̀nà kẹyìn
ọ̀ṣùwà.
Gbogbo ọ̀dọ̀ sí ọ̀dọ̀.
Ọmọ àwọn ọ̀dọ̀ sí ọ̀dọ̀.
Amúnilá State Capital ọ̀ká.
Ọmọ
Sikri sọ wọn na China. Nigeria Limited Number one battery in Africa Nine Baggy boy is easy to roll battery in Alaba Odogu Nikalaka is your
Durava
Durava Nebu the best party
Number one party
Oga Imu Akwenwebe
Durava
Odogu Nateja Bob
Number one party
Managing Director, Heroes Communications Limited. One assets in this, you cannot to line it. Alabaki di Melis or not. Are you learning well? Miss Wafia, I'm a well attender. Miss Wafia, when you're too weak, Miss Wafia, Sinaku, you're going
to go.
Iwa meje beteja bogwe Jemi eno kabucha eche
Jemi eno dogu
Desa die uwa tu Esa yungo dogu Alina teja bogo ni tuko dogu ma Ebu betu kuzo na teja bogo Jemi eno na jira limite eno dogu Aku yego minoku
Aku yego minoku
I'm in the most dirty yeah. Maru Rula, one of the most dirty. Onumeke Nagalanya. Managing Director, Stan Ugo, Nigeria Limited. Importer and exporter. Magiru no no, magiru no no, say to the woman, I could you go in all?
How could you go in all?
Prince, he can't do it. New money cannot go his yahim. Tell your kiss, yet. Patrick, I told you, I love him when he's sound. Prince, can't do money, your name, don't sound. How could you go in all?
How could you go in all?
Jolly Mofoko na China, Vincent Okwesia ine dosa, Nikasi Foni Choni Kalaka, Akweze Kisi Eje,
Mofoko na China,
Watina Belive na Kwezo Dogu, Lumeke Mofoko na China,
Mofoko na China.
I am a
man.
This is a book because it's such a book. When your mamma be
dear,
I put a good
enough.
I put a good enough. If I met him in a China, engineer took a maker, China na kuye gogi nako yesi governor wati na mele kisi se nakata roru is not a south mi mo se tiai CEO Emlis Jenny Limited CEO Emlis Jenny Medicals Limited Ogaranya bi ti luzo na mu ojo fi Onu meke nengi o kisa hibu ayo Sina kuye gori na aku
Akuye gori na aku
Ukulo na desi ae
Akuye gori na aku
Ingba mejebe na saftu ayo Sarela choku fideli se mnuku Mwadi alona makwaso kulo dogu Wama squad wo desi ae CEO, hello, Fidelis Investment, Nigeria Limited. Asa puli Diego kisses in a south, onu meke neya. Really, my south, asa puli Diego, idi oga mwanya. Really, my dad, asa puli Diego, ugona yaka munako, Nadia Ndupu. Onu beke no bele mwati nye la yinaka Apu ye gogi naku
Apu ye gogi naku
Iba juje mune wio kanjeke no dogu Na ye lugo na newi Viki Maritime Solutions Nigeria Limited Miso ye di koko mpo kapu na bo Aku ye gogi naku
Aku ye gogi naku
Nika kanwo logistics ni sabiri Akana wipo nenu wonye nekwego Aku ye gogi naku
Aku ye gogi naku
Na nye liko na lewi
Aku ye gogi naku
Moche liko
Aku ye gogi naku
Iba kanjoy nebi banyo Suto nyaga delima Sifu chuku diyo kudili kambiapo Meseri Aikido Global Nigeria Limited Akana wibu na papa wafo nisobili Monu meke na galanya Mwachina maloji kisi zina nubia ye Wande chiko vyo Ineme mwafo machuku akuye gogi na kue
Akuye gogi na kue
Mwachina maloji yo Iba mejebe Dubai yo Mwane mudi na mbaka mucheche Mwakibe ya wanu na nashe Ramdomi na tiye Motos pie paso kine tleda ye Na Dubai ye Ibu kwa real estate agent yudubu Akane mela nyo visa na Dubai ye Kudyabu ni cholo mwakibye na yeme Unumeke na galanya
Akuye gogi na kue
Akuye gogi na kue
Akuye gogi na kue
do chise oku na kunye madu no kwei okunye gi no kwiye ri de gabu hise gol no time for fruitless effort was a papa maka kunye ga yi no kwei everything is a goal now. New house is a goal.
He's a goal.
New car is a goal.
He's a goal.
My car is a goal.
He's a goal.
New wife is a goal.
He's a goal.
My name is your
goal. I'm your goal. I'm your goal.
I'm your goal.
I'm your goal.
Somebody over here. Over here.